subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniina bisha diseembarna waa 13 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah shirkii sannadlaha ahaa ee hay-adda heritage oo saakay ka furmaya dalka jabuuti.
Shirka sanadkan waa sanadkii afaraad ee halkan lagu qabto. Runtii sanadkan waxay ku soo beegantay shirka wakhtigiisu, wakhti ay ka jiraan duruufo adag oo badan regionkan ee geeska afrika, in maaragtay lagala soo baxo talooyin ku habboon sidii soomaalida ay dhibaatadeedan isaga yarayn lahayd duruufahaas jira.
waxaa kale oo aad maqli doontaan allahu naxariistee baashi xoosh jibriil oo ka mid ahaa hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee kanada oo lagu dilay magaalada istanbul ee dalka turkiga. qof ceenkee ah ayuu ahaa?
tuuga heshay. waxay socdeen maaragtay inay wax ka dhacaan telefoonka iyo wixii la halmaada inay ka dhacaan, marka waa halgaadeen qoortii ugu dhufteen. marka madaxu wuxuu ku dhusay konkriga ama maaragtay dhagaxa dhulkiya loo ku dhusay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. kooxaha gurmadka ee gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka ayaa weli guryaha iyo dhismooyinka burburay ka baaraya dad ay suurtagal tahay in naf loogu tago kadib duufaantii xoogga lahayd ee jimcihii garaacday gobollo ku yaalla koonfurta iyo galbeedka dhexe ee Mareykanka. saraakiisha ayaa sheegay in dad badan weli ay korontada ka maqan tahay iyo weliba biyaha. qaar ayaanan haysan hoy, halka kuwo kalena ay ku hoyanayaan guryo aanan saqaf lahayn. gobolka Illinois ugu yaraan 6 ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Amazon ayaa ku dhintay duufaanta. gobolka Arkansas, guri lagu xanaaneeyo waayeelka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof. Tennessee, 4 qof ayaa laga soo wariyey in duufaantu ay dishay, halka gobolka Missourina la xaqiijiyey dhimashada 2 ruux. laakiin masiibada xooggeeda ayaa ka dhacday gobolka Kentucky, halkaas oo uu guddoomiyaha gobolkaasi Andy Bashir uu sheegay axaddii shalay in ugu yaraan 80 qof ay ku dhinteen, waxaana intaasi raaciyey in tirada dhimashadu ay kor u dhaafi karto ilaa iyo 100 qof. sida ay xaqiijiyeen saraakiil caafimaad, ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta ah dhulka la haysto ee daanta galbeed ku dilay nin Falastiini ah. ciidanka booliska ee sida militariga oo kale u tababaran ee Israa'iil ayaa sheegay in ciidanka dhar cadda ay rasaas ku fureen nin Falastiini ah oo xirnaa walxaha qarxa kadib markii uu ku soo dhowaaday aagga xadka. ururka Islaamig Jihaad ee Falastiin ayaa bayaan ay soo saareen tacsi ugu diray qoyska ninka la dilay, hase yeeshee ma bixinin faahfaahin ku saabsan in uu iyaga ka tirsanaa iyo in kale. dhanka kalena ururka Xamaas ayaa ku eedeeyey maamulka Falastiin inay ka dambeeyaan dilka 3 xubin oo iyaga ka tirsanaa oo axaddii shalay lagu dilay iska hor imaad ka dhacay xerada Falastiiniyiinta ay degan yihiin ee Burja al Shimaali ee dalka Lubnaan. laba sarkaal oo ka tirsan Xamaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey dilka xubnaha ka tirsanaa Xamaas ee ka dhacay Lubnaan. war ka soo baxay Xamaas ayaa lagu sheegay in raggaasi ay dileen ciidanka amniga qaranka ee Falastiin ee hoostaga maamulka Falastiiniyiinta. maamulka Falastiin ayaa sheegay in ay arrintaasi baarayaan. warkii dunida ayaad dhegaysateen, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. allah u naxariistee baashi xoosh jibriil oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida ee kanada, gaar ahaan magaalada toronto, ayaa sida la sheegay ay tuuga ku dishay magaalada istanbul ee dalka turkiga. marxuumka ayaa dadka ku cusub kanada iyo guud ahaan soomaalida dalkaasi ka caawin jiray arrimaha socdaalka, sharciga iyo dib u dejinta. soomaalida magaalada toronto ayaa tilmaamtay in allah u naxariistee baashi uu ahaa qof muhiim u ah bulshada. haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa cabdifataax aadan warsame, cabdifataax maryaare oo ay marxuumka isla soo koreen, saaxiib dhowna ay ahaayeen, ka waraystay arrinkan. ugu horeynna waxa uu weydiiyey sida ay ku soo gaartay geerida marxuumka.
allah unaxariista walaalkii qaaliga ahaa baashi xoos jibriil. waxaa isu kan dambeysay intuusan turkiga aadin, maalintaas ka hor aan wada qadaynay, safarkiisa waa ka warqabay, si fiican aan uga wada xaajoonay. baashi saaxiib kale ma ahayn walaalkii ahaa, wuxuu ahaa walaal aniga maaragtay aan lasoo koray, aan soomaaliya la koray, kanadana aan isla imaanay. geeridiisa waxay igu soo gaartay run ahaantii cabdinaasir shabeello oo ku sugan maxaa lahaa istanbul turkey ayaan la hadlay. wuxuu ii sheegay in maaragtay brother baashi qorshihiis uu ahaa inuu baxo maalinta ku xigtaba uu aado nairobi kenya. marka subaxii oo maaragtay kalahay habeenkii asagaa maaragtay trainka saaray uu ku tagay maaragtay hoteelkiisa meesha joogay subaxii ubaxo. marka subaxii dhaqso u kacay u baxayay, marka tuuga heshay. tuugada marka waxay u socdeen maaragtay inay maaragtay wax ka dhacaan, dabcan cellphoneka iyo wixii la halmaal inay ka dhacaan. marka waa halgaadeen, qoortay uga dhufteen. marka madaxu wuxuu ku dhusaday concrega ama maaragtay dubweega ama dhagax dhulka yaalo ku dhusaday. marka meeshaas waxaa marayay nin maaragtay maaragtay dhaktara, wuxuu isku dayay inuu CPR maaragtay uu maaragtay apply gareeyo oo revive gareeyo. baashi ayuu isku dayay, marka cisbitaalkaas sida luu geeyay, cisbitaalkiina ku dhintay. marka baashi wuxuu ku baxay gacan oo maaragtay kuwo saddex ay ahaayeen oo rabay inay dhacaan oo tuuga ah, gacanka xaq daran ayaa dishay, gacantaas ayuu ku baxay walaalkeen baashi. runtii poliiska hadalka usoo sheegeen waaye cabdinaasir shabeello. saas ayuu maaragtay aniga igu soo gaaray geerida baashi, geeridan aad u xanuun badan.
waa tahay cabdifataax, allah u naxariistee baashi, qof nuceeb u ahaa, muxuuse ka qaban jiray toronto?
well baashi was everything that somali community needed. baashi nin waxtar loo ahaa, nin wuxuu ahaa karti badan, nin wuxuu ahaa daacad ah, nin wuxuu ahaa aqoonyahana, nin wuxuu ahaa aragti dheer, nin wuxuu ahaa soomaalida ku soomaalinimada ku dheertahay, nin wuxuu ahaa naxariis badan, nin wuxuu ahaa danta ummadda ka hormaraya tiisa. qof walbo soomaali ah wax walba wuu tagnaa, hormuudu ka ahaa. marka shaqadu ahaay runtii lama buuxin karo. bulshada booska uu maaragtay uga jiray, immigration law ayuu sameyn jiray. inta maaragtay dadka maaragtay hadda kanada cusub oo maaragtay la dirgaranayo arrimaha immigrationka ayuu aada uga caawimi jiray. community developer ahaa. this brother tirelessly ayuu communityga ugu shaqeeyey, asaga iyo allah unaxariisa cabdiraxmaan xoosh jibriilba. runtii waa laba geeri aad unaxdin leh. walaalkiisna waa laba sano ka hor dhintay, cabdiraxmaan xoosh oo ahaa runtii looga yaqaanay father of canada. baashina waa cabdiraxmaan oo kale ahaa, allah unaxariisa. runtii waa runtii geeri aad u xanuun badan waaye. shaqadiisana aad iyo aad macnaha ayay communityga ayuu meel weynba ugu jiray communityga.
ugu dambeyntii sidee bay geerida allah u naxariistee baashi xoosh u saameyneysaa bulshada soomaalida ee magaalada toronto?
soomaalida kanada gaar ahaan ku toronto runtii waxaa ka baxay ama naga baxay nin runtii bulshada mugweyn kulahaa. waa geeri aad u xanuun badan oo aad u naxdin badan. runtii way adag tahay qof buuxin kara bulshada, macnaha waxa uu hayay, adeegyada faraha badnaa uu hayay, waa adag tahay runtii. wallaahi wuu adkaanaysaa in maaragtay sidan ku ilowna xataa adkaan doonto. wallaahi waa ilaahay casa wajalla maaragtay walaalkan hau naxariisto, jannatul firdowsana hagu bashaareeyo. runtii waa xanuun badan tahay wallaahi. baashi bulshadan meel dheer uga fadhiyey, meel maaragtay qiimo bulshada maaragtay qiimo weyn ayuu uga fadhiyey. marka soomaalida inta badan waxaan ka hadlnaa qofka markuu geeriyoodo, laakiin isagoo noolaan saa laga sheekeyn jiray baashi. reer xoosh oo dhanna saas waay. marka waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan reer xoosh, waxaan u tacsiyeynaya dhammaan bulshada soomaalida toronto, bulshada soomaalida canada iyo soomaaliya oo dhan. ilaahay reer xoosh jibriil say u dhan yihiin xaaskiisa iyo wiilkiisa yar cabdiraxmaan samar yeman allah ka siiyo.
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax aadan warsame cabdifataax maracadde mara yare oo u waramayay wariyaha v o e da xuseen nuur xaj. halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa v o a. haatanna jabuuti. magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti waxaa maanta ka furmaya shirka sanadlaha ah ee hay-adda heritage, waana kii afraad oo lagu qabtay jabuuti. shirka sanadkan oo furmi doona saacadaha soo socda ayaa waxaa looga hadlayaa xasiloonida gobolka. guddoomiyaha guddiga sare ee heritage cabdikariim xasan jaamac ayaa wariyaha jabuuti uga soo waramay v o e da sagal siciid faarax uga waramay shirka maanta iyo waxyaabaha looga hadlayo.
shirka sanadkan waa sanadkii afaraad ee halkan lagu qabto. runtii sanadkan waxay kusoo beegantay shirka waqtigiisu, waqti ay ka jiraan duruufo adagoo badan regionkan geeska Africa. sida ka warqabtaan, inqilaab ayaa ka dhacay wadanka Suudaan oo dad badan oo kasoo horjeeda iyo dowladdii iyo ishaystaan. xuduudda Ethiopia iyo Suudaan dhul isku haystaa jiro oo lagu dagaalamay. dowladda Ethiopia oo geeska Africa ugu weyn uguna dad badan dagaal ayaa dhexdeeda ka socda oo muddo sanad iyo ziyaada ah aad la isugu riqmay. saameyn ayuu ku yeeshay dalkan walaalahana Jabuuti aan maanta ku shirayno, oo dhaqaalahooda uu aada ugu xiran yahay Jabuuti, ugu xiran yahay Ethiopia. Soomaaliya iyo Kenya labadaba elections waxaa ka socda oo contested hall isku haysto oo laga baqayo inay maaragtay duruufo adag keenaan. waxaasoo dhan oo isku soo beegmay ayaa waxaan u baahannahay Soomaalida waxgaradkeedii, maxaan ku idhaahdaa baacmushtarkeedii, madaxdeedii.
shirka sanadkani waa uu ka duwan yahay saad sheegtay shirarkii hore oo waxaad kaga hadlaysaan xasiloonida degmada geeska Africa guud ahaan, gaar ahaana deegaanada Soomaalidu degto. marka ayaa ka mid a madaxda hadda shirka ka qayb galaysa?
dowladda Soomaaliyeed wafdi ka socda oo ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo iyo golaha wasiirada, xil dhibaano, dowladda Jabuuti madaxweynaha iyo maaragtay wasiiradiisa kasoo qeybgalaya, xagga iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweynaha Mustafa Cagjar iyo ku-xigeenkiisi iyo wasiira ayaa ka socda. Kenya madax heer baarlamaan iyo waxaa ka socda iyo bacmushtarba. deegaanada Soomaaliland waxaa ka socda dad maaragtay siyaasiyiin hore iyo waxgaradba leh. marka waxaad moodaa in aad loogu dhan yahay runtii, oo lana doonayo in layska wareysto waxa ka jira gobolka geeska Africa, waxa ka socda, in la fahmo, in tala laga yeesho, in maaragtay lagala soo baxo maxaan ku idhaahdaa talooyin ku habboon sidii Soomaalida ay dhibaatadeedan isaga yarayn lahayd, duruufahaas jira faa'iidadeedan u badsan lahayd.
markaad shirarkoo kala qabataan waxyaabaha ka soo baxa, makula tahay inay u hirgalaan sidaad u doonayseen guud ahaan dadkiina shirka soo qeyb?
Heritage dowlad ma aha oo maaragtay wax fulin karta, laakiin nuxurkeedu waxaa weeye dadkaas aqoon-yahanada ah iyo siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha iyo waxgaradka iyo bacmushtarkaas la isu keenayo, markay maskaxdooda isku shiilaan ee ay tashadaan ee arrimaha rogrogaan, ujeedadu waxaa weeye inay dadka go-aanka gaaraya qaraarka iska leh ay ka qaataan halkaas fikrad ay isleeyin allaileh tanaa ku habboon. waagii aan dowladda ka shaqaynaynay ragga qaarkiis ma aanaan lahayn cid saa intay inoogu fikirto wax noo soo dhigta miiska oo recommendations noo soo saara oo aan kala doorano oo aan maarata wax ku qaadano. marka aad baa loogu baahan yahay heritage-yo fara badan inay samaysmaan oo takhasusyo kala duwan leh. wadamadan deriskeenna ah waxay leeyihiin 10 hay-adood oo heritage la mid ah ama ka dhaqaalo badan in badan ka dad badan maaragtay researchers-kooda ay ka badan yihiin. marka waa bilow heritage, waxaanan aada ugu faraxsannahay inay jiraan cilmi baarayaal kareeto iyo hay-ado kaleeto qayb bay ka qaataan. wax kasta layskuma raaco, dowladaha hadda caalamku marka ay wax daraasaynayaan ama ay ka fikirayaan way eegaan waxay qaataan warbixinada heritage ay kasoo saartay ayaa la saydgareeyaa. saa ka warqabtay dhowr goor ayaa dowladda Maraykanka senadkeedu baarlamaankeedu ay u yeereen dad heritage ka socda ay weydiinayaan Soomaaliya tala ku saabsan oo tala laga qaatay. marka waxaan is leenahay inay saameyso siyaasadda oo ay ku saameyso macluumaad ku salaysan aqoon iyo xirfad iyo tirakoob saxa ayay ka shaqaysaa. waana ku faraxsanahay meesha ay marayso, waana laga sii socon doonaa.
guddoomiyaha guddiga sare ee heritage cabdikariim xasan jaamac oo u waramay wariyaha v o e da ee jabuuti sagal saciid faarax. xisbiyada mucaaridka ah ee ucid iyo wadani ee somaliland ayaa ku tilmaamay furista ururada ee uu shalay galab ku dhawaaqay wasiirka warfaafinta inay tahay arrin faragelin ku ah madaxbanaanida golaha wakiilada islamarkaana aanan la ogolaan karin. shir jaraa'id oo ay guddoomiyaasha labada xisbi ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa warbixintan waxaa kasoo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
shirka jaraa'id ee wadajirka ugu qabteen xarunta xisbiga mucaaridka ee ucid ee magaalada Hargeysa, guddoomiyaasha labada xisbi mucaaridin jeneral Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga ucid iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayay jawaab kaga bixiyeen mowqifka xukuumadda Soomaaliland ee wasiirka warfaafinta uu ku sheegay in ururadu ay furan yihiin. ugu horeyna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid gaf iyo xadgudub ku ah kala madax bannaanida hay-adaha dastuuriga ah ee fulinta iyo sharci dejinta.
xeerka dastuurka waxaa ku qoran qodobka 37 wuxuu tilmaamaya awoodaha check and balanciga ama dheelitirka dowladnimada in saddexda waxa weeye aqal ama saddexda hay-adood ee dardhaar ee dalku kooban yahay ay kala madax bannaan yihiin. waana isfaragelin oo uu dastuurku reebay faragelin kasta oo dardhaar kale u dardhaar kale ugu marka waxay ahayd wasiirka hadafkiisu faragelin cad qodob gole horyaalla oo xeer gole horyaalla oo laga doodayo waxay ahayd faragelin cad. waxaanan u leenahay hay-adaha sharciga u yaal iyo madaxweynaha oo ah
guddoomiye xirsi waxaa dhinaca kale uu tilmaamay in xisbiyada mucaaridku ay ku kalsoon yihiin furista ururada balse aanay ogolaanaynin in waqtigooda laga soo hormariyo.
ururadaa la furayaa waar ururada haddii la furayo annagu xuq dadka ma qabno, shalayna kuwii furay baanu ahayd. maantana haddii la furo waanu tartamaynaa, waxaanan u aragnay in kulmihii hadhi doona waynu is arki doonaaba insha allahu tacaala. miidaan waasa beritaa la furi doonaa maalinteedii lagama soo horeysiin karo laakiin maalin bay leedahay 22 December bay ku qoran tahay, waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyadii.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna istul taagay muhiimadda ay leedahay in dib loo eego waayaha ku gadaaman Somaliland iyo taariikhda ay soo martay dhinaca nabadda, dimuqraadiyadda iyo xiriirka beesha caalamka ay la leedahay.
shacabka reer Soomaaliland 7 sano dagaal bay ku jireen, 3 sanona waxay ku jireen aqoonsilaan oo maanta wada ogtihiin oo cad si dadkeenu ku nool yihin. walaalkii maalintii waday hadliyeen maatidiinu isaga hadliyeen iskuulada kaga hadliyeen biyo la-aanta kaga hadliyeen afraxumaanta kaga hadliyeen dawa xumaanta kaga hadliyeen. Soomaaliland ku jiri maysa caynka waxa weeye sharcigan markii horena fordhiinka aa la ii sameeyey, maantana waxaa loo sameeyey xaartaa loo sameeyey. madaxweynuhu toomiyarkiisa qaba ayuu hawshiis ka gutay distoor inuu soo celiyo baarlamaankii buu yahay, isna xaq buu leeyahay inuu waajibaadkiisa laakiin madaxweynuhu wuxuu qabaa inuu sharciya uu furay ururada way furan yihiin inuu ka horo kaa maqli mayno.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ugu dambeyn dambaal u diray madaxweyne Biixi isagoo ugu baaqay in dastuurka iyo xeerarka lagu dhaqmo lana ilaaliyo. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
hay-adda Anfac oo ah hay-ad maxalli ah oo ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa barnaamij biyo dhaamin ah ka samaysay qaybo ka mid ah gobollada deegaanka oo ay abaaro ba'ani xilligan ka jiraan. warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
xilligan waxaa dowlad deegaanka Soomaalida ka jira abaaro ba'an kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada, iyadoo abaarahan ay ka dhasheen kadib markii roobkii dayrta ee la rajaynayay inuu da'o oo aan di'in. haddaba hay-adda Anfac oo ah hay-ad maxalli ah islamarkaana ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ka bilowday barnaamij biyo dhaamin ah qaar ka mid ah gobollada ay saameeyeen abaaraha, iyadoo goobaha hay-addu ay ka bilowday barnaamijka biyo dhaamintana ay kala yihiin gobolka Erer, gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Fiiq, iyo sidoo kale gobolka Doolo, gaar ahaan degmooyinka hoos yimaada degmada Wardheer. haddaba qaar ka mid ah bulshooyinka ku kala dhaqan gobolladaasi ee hay-addu gaarsiisay barnaamijka biyo dhaaminta oo la hadlay idaacadda V O A ayaa waxay ka warbixinayaan in biyo dhaamintan ay ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen.
Maar Axmed Muuse, waxaan joogaa gobolka Doolo, gaar ahaan degmada Wardheer. waxaana soo gaadhay biyodhaankii ay noo sameeyeen hay-adda Anfac ee tabarucaadkaabana soo gaadhay, waxayna soo gaadheen qabaraha koowaad IDP-giisa koowaad. biyahaas oo loo qabay baahi aad u weyn bulshadana ay ka faa'iidaysteen ilaa haddana ay u baahan yihiin oonkiina uu weli sii jiro. Marka bulshadu way ka faa'iidaysatay ilaa bulsho mataqaanaa aada u tiro badanba ka faa'iidaysatay.
Magacayga waa Dan Shaafici, mataqaanaa degmada Fiiqa. Hay-adda Anfac ayaa nala soo xidhiday oo mataqaanaa abaaraha yar jira hawlayaasha tiri mataqaanaa biyaan gaarsiinaynaa. Biyahaasoo na soo gaaray marka dadkaasoo baahi u qaba labada qabale ayaan gaarsiinay biyahaas. Dadku aad bay mataqaanaa ugu bogeen oo aad bay mataqaanaa dee oon wuu jiraa oo dowladduna way gaarsiisaa biyaha, laakiin baahida iska jirto maadaama abaara iska jiraan si fiican bay ugu dirsadeen mataqaanaa
Nadir Abda Ali waa maareeyaha hay'adda Anfac, waxaana wax ka weydiiyey barnaamijkan biyo dhaaminta ay ka bilaabeen qaar ka mid ah gobollada deegaanka xilli ay ka jiraan abaaro, cidda ka faa'iidaystay barnaamijkani iyo ilaa iyo hadda siday u wadaan qorshaha ay markaasi bulshada danyarta ee deegaanka ay ku gaarsiinayaan biyo dhaaminta.
Hadda xaalad adag baa lagu jiraa oo qallafsan oo maarata run ahaantii gobollada qaarkood deegaanka ay maarata haddaba qaarkood shalay abaarahayn, laakiin maanta ay hayso kuwa kalena ay ka diran yihiin kumanaan kum oo qoysas oo danyara ayaa maaratay halis ku jira oo maaratay biyo la-aana xoolihii oo kale saas la-eg wax daaqa iyo wax biyaaba iyo kurama haystaan. Hay-adda Anfac oo ka duulisa ujeedooyinka loo aasaasay dadka danyarta iyo sida maaratay loo horumarin lahaa ayaa hay-addu waxay bilowday biyo dhaamis ay ka wado deegaanka gobollada qaarkood. Gobolka Doolo ee Wardheer ayaa waxaan ka bilownay biyo dhaamis oo dadkaas oo maaratay run ahaantii barakacyaasha aan ka bilownay aad iyo aad ugu farxay noo mahadnaqay cid walba oo maaratay ka qayb qaatayna ilaahay ajra siiyo. Waxaan kaloon maaratay shalay iyo daraatoole aanu biyo dhaamis ka sameynay gobolka Erar, gaar ahaan degmada Fiiq, tuulooyinka hoos yimaada. Guud ahaan dadka ka faa'iidaystay tiradooda ayaa waxay dhan yihiin 1500 oo qoys. Dadkaas oo maaratay run ahaantii abaar isku darsantay iyo biyo la-aan ayaan maaratay gaarsiinay deeq biyo ah. Shacabweynaha Soomaaliyeed meel walbay joogaan dal iyo dibadba waxaan ka codsanaynaa hay-adda Anfac, maadaama ayna wax dhaqaale iyo wax hanti aan gacanta ku haynin, oo maaratay waxaan ka codsanaynaa cid walba ay maaratay ilaahay wax siiyey, ilaahay maaratay dhaqaale siiyey, inay ka qayb qaataan biyo dhaamista aan wadno dadka danyarta oo qaarkood biyo keliya aan u baahnayn raashin ay u baahan yihiin.
Isku soo wada duubo gobollada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka jira abaaro ba'an, iyadoo abaarahan ay ka dambeeyeen kadib markii ayna deegaanka ka di'in roobabkii dayrta oo dib u dhacay, sidaa darteedna abaaruhu ay saameyn ba'an ku yeesheen nolosha dunyada iyo dadkaba. Walow dowladdu ay sheegtay in ay lacago u qoondaysay isla markaana ay kaga jawaabayaan abaaraha deegaanka, hadday aan lahayd barnaamijka biyo dhaaminta iyo sidoo kale gaarsiinta bulshada abaaruhu ay saameeyeen gargaar dhanka cunnooyinka ah, haddana abaartu waa mid ay baaxaddeedu aad u weyntahay. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa kulanka diblomaasiyiinta ururka dalalka ku bahoobay g seven oo ka dhacay Britain ka sheegtay in ruushka uu wajihi doono cawaaqib weyn haddii uu ku duulay Ukraine. mas-uuliyiintan ku shirayay magaalada Liverpool oo dhacda waqooyiga dalka Britain ayay cod ay ku dhawaayeen in ay ku midaysan yihiin waddamadaasi ay ku sheegeen in aanay ka gacmo laaban doonin haddii Moscow labadaasi duulimaadka dhegeystayaalintaasi ku celiyo. Waxay dalalkaasi ku sheegeen cod weyn in aanay ka gacmo laaban doonin haddii Moscow tallaabadaasi duulaanka ah ay qaado. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xaalad ayaa ka dhexal usan bariga iyo galbeedka kadib markii Ukraine ay sheegtay in ruushku 900,000 oo askari uu soo dhoobay xuduudda u dhaxaysa, ayna ka cabsi qabaan inuu ku qaado duulaan ballaaran. Sirdoonka Mareykanka ayaa qiimeyn ay sameeyeen ku sheegay inay u muuqato in Moscow ay u diyaar garoobayso duulaan ay qayb ka yihiin ilaa 750,000 oo askari oo ay ku qaadaan dalkaasi. Ruushka ayaa sheegay in aanay warkaasi sal iyo raad toon aanu lahayn, reer galbeedkana uu abuurayo xaalada aan jirin. Moscow waxa ay sheegtay in isballaarinta NATO ay iyaga khatar ku tahay, kana hor imanayso ballanqaadkii loo sameeyey markii midowgii Soofiyeedku burburay. xogayaha Britain ayaa warbaahinta u sheegtay in London ay ka baaraandigayso tallaabooyinkii ay qaadi lahaayeen haddii uu yimaado duulaankaasi. Horena ay Britain u isticmaashay cunaqabatayn dhaqaale oo ay fariin ugu diraysay Moscow, iyadoo la filayo in maanta warmurtiyeed laga soo saari doono kulankaasi. Diblomaasiyiinta dalalka ku buhubay ururka G7 ayaa qabyo qoraal ay heshay warbaahinta qaar ka mid ahi waxa ku qornaa inay dalalkaasi ka midaysan yihiin cambaaraynta Ruushka, iyada oo Moskana ay ugu baaqeen inay xaaladda dejiso. Qoraalkan ayaa lagu sheegay inuu Ruushka u diyaar garoobo cawaaqib uu kala kulmo haddii uu duulaan ku qaaday Ukraine. Waxaanu caddaynaynaa, ayaa lagu yidhi, inaanu si aan walaac ku jirin aan u garab taagannahay qarannimada madax bannaanida Ukraine iyo xuquuqda waddan kasta u leeyahay inuu go'aamiyo mustaqbalkiisa. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa xogayaha guud ee ururka NATO uu diiday dalab uu Ruushku soo jeediyey oo ahaa inay ka noqdaan casuumadda ay u fidiyeen Ukraine inay ku soo biirto isbahaysiga milatariga NATO. Kulankan ayaa lagu sheegay in lagaga wada xaajooday dhowr mowduuc oo ku saabsan Shiinaha, sida xaaladda Hong Kong iyo gobolka Xinjiang, badda bariga iyo koonfurta Shiinaha, iyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyo deganaanshaha marinbiyoodka Taiwan. Dhinaca Iran, diblomaasiyiintan ayaa Tehraan ugu baaqay inay ku soo noqdaan wadahadallada nukliyeerka oo ay weli fursad haystaan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faysal bin Farxaan ayaa sheegay in ay isku xirnaanta Masar iyo dalalka Khaliijka ay muhiim u tahay xasiloonida gobolka. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya Faysal bin Farxaan ayaa ku tilmaamay isku xirnaanta dowladaha Khaliijka iyo Masar in ay tahay tallaabo lagama maarmaan u ah xasiloonida gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa arrintaasi sheegay kadib markii wasiirada golaha dowladaha iskaashiga Khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ay ku kulmeen magaalada Riyaad ee caasimadda waddankaasi. Faysal bin Farxaan, oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Masar Saamix Shugri iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga Khaliijka Naif Al Xajraf, ayaa sheegay shirka Khaliijka ee soo socda in uu ku soo aadi doono waqti xasaasi ah, isla markaasina laga wada hadli doono arrimo dhowr ah, gaar ahaan amniga gobolka. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira oo isna dhinaciisa ka hadlay ayaa tibaaxay ammaanka wadamada Khaliijka in uu yahay mid muhiim u ah amniga qaranka Masar iyo wadamada Carabta. Intii lagu guda jiray kulanka magaalada Riyaad ay ku yeesheen wasiirada dowladaha iskaashiga Khaliijka, ayuu Saamix Shugri, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la xoojiyo wax ka qabashada caqabadaha aan horey loo arag ee ka alowsan mantiqada. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar ka horjeediyey shirkaasi ayuu ku sheegay xiriirka walaaltinimada ee qotada dheer ee dowladaha Khaliijka iyo Masar in uu yahay mid himiladiisu ay tahay horumarka shucuubta wadamadaasi. Dhanka kale, xogayaha guud ee golaha iskaashiga Khaliijka Naif Al Xajraf ayaa sheegay kadib markii uu dhammaaday shirka xiriirka Khaliijka iyo dowladda Masar inuu yahay mid udub dhexaad u ah amniga iyo xasiloonida mantiqada Bariga Dhexe. War qoraal ah oo uu golaha Khaliijka soo saaray ayaa lagu sheegay in kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee Khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar in uu ka dhacay xarunta xogayaha guud ee magaalada Riyaad, kaasoo looga wada hadlay xiriirka u dhexeeya labada dhinac. Warku waxa uu intaasi ku daray in labada dhinac ay dib u eegis ku sameeyaan horumarka iyo arrimaha danta guud ee gobolka iyo caalamka. Kulanka labageysoodka ayaa lagu xaqiijinayay sii wadida iskaashiga si kor loogu qaado amniga iyo xasiloonida gobolka iyo caalamka, si loo gaaro himilooyinka ay higsanayaan carabta iyo Islaamka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay golaha iskaashiga Khaliijka. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar uu kaga qayb galay caasimadda dalka Sacuudi Arabiya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Khaliijka iyo dowladda Masar, kaasoo lagu gorfeynayay xoojinta xiriirka labada dhinac. Dowladaha Carabta ayaa bilaabay in ay mideeyaan siyaasadahooda si ay ula jaanqaadaan isbedelada siyaasadeed ee ka taagan Bariga Dhexe, gaar ahaan loolanka ay kula jiraan dowladaha mantiqada ku yaala sida Iran, Turkiga iyo Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
mahadsaned xuseen warbixintaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii subaxnimo uu saaka idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Iran appears to be preparing for a space launch as negotiations continue in Vienna over its tattered nuclear deal with world powers. That is according to satellite images obtained Sunday by the Associated Press and an expert who analyzed the photos. The likely blast-off at Iran's Imam Khomeini spaceport comes as Iranian state media has offered a list of upcoming planned satellite launches in the works. Conducting a launch amid the Vienna talks fits the hard-line posture struck by Tehran's negotiators. It also fits into a renewed focus on space by Iran's hard-line President Ibrahim Raisi, under whom concerns about alienating the West with the launches likely have faded. Eight people are confirmed dead at a Kentucky candle factory that was hit by a tornado, and another eight remain missing. Dozens more have been accounted for. That's according to a company spokesman on Sunday, raising hope that the toll from a Midwest twister outbreak will not be as high as first feared. Still, the governor there expects the statewide toll to reach at least 50, and at least 14 people are dead in four other states. Those include Illinois, Tennessee, Arkansas, and Missouri. While officials initially said only 40 of 110 workers at the candle factory had been rescued, the spokesman, Bob Ferguson, said more than 90 people have now all been located. Again, eight people are confirmed dead at a Kentucky candle factory that was hit by a tornado. Another eight people are still missing. There's more at voanews.com. This is VOA News. Too young, too weak, too inexperienced. Since taking power following his father's sudden death 10 years ago, Kim Jong-un erased the widespread doubts that greeted his early attempts to extend his family's brutal dynastic grip over North Korea. Early predictions about a regency, a collective leadership, or military coup were crushed by an estimated hundreds of executions and purges targeting family members and the old guard. That ruthless consolidation of power, together with a larger-than-life personality, seemingly made for carefully packaged TV propaganda, has allowed Kim to make clear that his authority is absolute. But as North Korea's first millennial dictator marks a decade in rule this Friday, he may be facing his toughest moment yet, as crushing sanctions, the pandemic, and growing economic trouble converge. If Kim cannot uphold his public pledge to develop both nukes and his suburban economy, something many experts see as impossible, it could spell trouble for his long-term rule. British Prime Minister Boris Johnson warned Sunday that Britain faces a tidal wave of infections from the Omicron coronavirus variant, and he announced a huge increase in booster vaccinations to strengthen defenses against it. In a televised statement, Johnson said everyone age 18 and older will be offered a third shot of vaccine by the end of this month in response to the Omicron emergency. The previous target was the end of January. He said cases of the highly transmissible variant are doubling every 2 or 3 days in Britain, and there is a tidal wave of Omicron coming. He also announced a national mission to deliver booster vaccines with pop-up vaccination centers and 7-day-a-week getting extra support from teams of military planners and thousands of volunteer vaccinators. A spike in violence has deepened hunger and poverty in Haiti while hindering the very aid organizations combating those problems in a country whose government struggles to provide basic services. Few relief workers are willing to speak on the record about the cuts, perhaps worried about drawing attention following the October kidnapping of 17 people from Ohio-based Christian Aid Ministries, 12 of whom remain held hostage, several confirmed without giving details that they had been sent home, and along with some staff out of the country and have been forced to temporarily cut back aid operations. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Batte in Washington. Today is Monday, December 13, and here are some of the stories we are covering. Liberian Senator Prince Johnson denies reasons for U.S. sanctions.
For the Treasury Department to say I receive money from ministries to provide intelligence for government, it is shocking because I am not the intelligence arm of the government of Liberia.
Friends of Angola welcome U.S. sanctions on the daughter of former President Dos Santos. Kenyans celebrated Jamhuri Day yesterday, Sunday. We'll talk with the new deputy special representative in the U.N. mission in South Sudan. And the U.N. condemns the forced expulsion of asylum seekers and migrants from Libya.
Those expelled have often already survived a range of other serious human rights violations and abuses in Libya at the hands of both state and non-state actors, including arbitrary detention, enforced disappearance, trafficking, sexual violence, torture, and ill treatment.
And a pioneering Uganda veterinarian received the UN Champion of the Earth for Science and Innovation Award. Those stories plus Samson Omale Sports are coming up on Daybreak Africa. Senator Prince Johnson of Liberia is denying that he sold votes in multiple Liberian elections in exchange for money. Johnson also denies he has been receiving a salary from the government of Liberia as a salaried intelligence source without providing any form of intelligence to the Liberian government. Johnson was responding to sanctions imposed on him last Thursday by the U.S. government for alleged involvement in a pay-for-play funding program with the Liberian government that the U.S. says involves millions of dollars. Johnson says the U.S. Treasury Department provided no evidence to support his claims. With regards to vote selling, Johnson said he signed a Memorandum of Understanding, MOU, with former President Ellen Johnson Sirleaf and later with candidate George Weah for him to support Weah's candidacy, and in return, Weah as president will bring development to Johnson's home county of Nimba. Johnson says this is not pay for play, but Democratic dividend.
I've read about this on the U.S. Embassy website. What I read, there are no specifics. Number one, it says, I receive money from ministries of government to provide intelligence. And you know, Jill Butcher, I am not an intelligence arm of government. I am not responsible for the provision of intelligence to the government. So, for the embassy or the Treasury Department to say I receive money from ministries to provide intelligence for government, it is shocking.
But you serve on the Intelligence Committee of the Liberian Senate, is that correct?
Yeah, but James, the Intelligence Committee of the Liberian Senate does not receive finance. The Liberian Senate does not provide finance for that committee. It's just a committee that has oversight. It does not receive any budgetary allocation from anybody to carry out its functions.
Let me ask you, Senator, because one of the other issues in the sanctions is that you have been selling votes in numerous Liberian presidential elections. Have you?
No, James Butte, it is laughable. Today, while preaching, I was able to show, to exhibit to the congregation, a copy of the MOU that President Weah and I signed. We put in the MOU jobs for my citizens, for my party people, neighbor country, scholarship, roads, electricity, and so forth. So all the while we put in the MOU, President Weah is doing them now. He got the neighbor is in road construction. He got the neighbor is in electricity. So there is no way somebody can sell votes. I must tell you this, Jimmy. Politics is interest. I ran for president 2017. I did not win. Before I could support Mr. Weah, he entered into an MOU. The man who drafted the MOU is Councillor Gibson, who is currently Minister of Labor. And from my side, Minister Zio Mensa was also a lawyer. I joined them to draft the agreement. We stopped it. Ah, so nobody can sell votes. What you do is you enter into agreement. Look, I'm going to support you. But for my support, these are the dividends I need. Jobs for my people. Remember my party. I need electricity. I need, you know, all of the incentives that will benefit my people. And all that was enshrined in a document we call MOU between the CDC and the MDR.
But, Senator, isn't that MOU pay-to-play? Can it be equated to pay-to-play?
Well, that's a strange language. I just heard pay-to-play. Pay-to-play what? If I ran for president and I didn't win, I have the right to support who I want to support. I have the right to receive democratic dividends for my people.
You have repeatedly referred to yourself as a kingmaker, and this comes out every time there's an election. What exactly did you mean when you say you are a kingmaker?
I have never referred to myself as a kingmaker. I supported Madam Celine, she won. I supported George Weah, he won. Madam Celine won twice to my support. The people of my country, Jimmy, they love me so much, and wherever I turn, they give me maximum support for the presidency when I was running. When I didn't make it, I said to them, let's support Madam Celine. And they did. In this country, I am referred to my people as a reliance. Somebody they rely on, somebody they depend on, somebody they trust. So when I say, let's support George Weah, they did. Doesn't mean I'm selling votes. What the evidence?
Senator Johnson, thank you so much for talking with us.
It's always my happiness to talk with you. God bless you.
That was Senator Prince Y. Johnson of Liberia speaking with us from Liberian capital, Monrovia. The group Friends of Angola is welcoming U.S. State Department sanctions on Isabel dos Santos, the billionaire daughter of former Angolan President José Eduardo dos Santos, for her involvement in significant corruption by misappropriating public funds for her personal benefit. The U.S. also imposed sanctions on Angolan military general Leopoldino Fragoso do Nascimento, popularly known as General Dino, for corruption. Florindo Chivukute is executive director of Friends of Angola.
The U.S. has imposed sanctions on two Angola former senior government officials, that's General Leopoldino Fragoso do Nascimento, and then the second General Manuel Elder Vieix Jr. So those two, the sanctions was imposed by the Treasurer under the Executive Order 13818, which builds upon and implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, and basically targets perpetrators of corruption and serious human rights abuses. And then in addition to that, there was also a sanction imposed to former Angolan president, which is Isabel dos Santos. But this one was imposed by the Department of State, and so it is related to visa restriction. So the Department of State sanctioned not just Mrs. Isabel dos Santos, which is the richest woman in Africa. She's well known also as a businesswoman, but mainly because of her relation as a daughter of former President dos Santos ruling Angola for 30-plus years. So basically, Mrs. Isabel dos Santos and her immediate family can now enter the U.S., as well as General Manuel Elder Vieira Dias, also known as Acupelipa, and then General Leopoldino Fragoso do Nascimento.
You were saying earlier that your organization played a part in bringing about these sanctions. What was the role of your organization?
So Friends of Angola has led a coalition of organizations and individuals to submit a sanctions to the Treasurer about Magnitsky Act, Human Rights Accountability Act. And that happened almost 2 years ago. So we targeted a number of individuals, Angolan government officials, who we know through data that we had from reputable newspaper, including ICIJ, through the Luanda Leaks and other news outlets, as well as our partners who we have done research So we found that those individuals have played an important role in really sucking the public funds for their own benefit. So we submitted this application almost 2 years ago, and that was during President Trump administration. And so we were hoping, because there was a lot of evidence, so we were hoping that this new administration, the Biden administration, would consider on International Anti-Corruption Day, which happened on Thursday, I believe, December 9th.
Fravindo Chivukute is the executive director of Friends of Angola. You are speaking with us from the Angolan capital, Luanda. The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights is condemning the forced expulsion of asylum seekers and migrants by Libyan authorities, warning of the risks that many face when returned to the homes that they fled to escape persecution. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Two large groups of Sudanese are among those forcibly deported from Libya over the past month. United Nations monitors say most have been summarily expelled from the Ganfuda and Al-Kufr detention centers. Both centers are controlled by the Interior Ministry's Department for Combating Illegal Migration. The monitors say the Sudanese apparently have been transported across the Sahara Desert to the Libya-Sudan border and dumped there. The UN Human Rights Office says Libya's expulsion of the Sudanese asylum seekers and migrants without due process and procedural guarantees violates international human rights and refugee law. UN spokesman Rupert Colville says the group of 18 Sudanese expelled Monday reportedly were arrested, detained, and arbitrarily expelled. He says no hearing was held to assess their need for protection from persecution, torture, and other abuse in their home country. He says they were not granted legal assistance.
Those expelled have often already survived a range of other serious human rights violations and abuses in Libya at the hands of both state and non-state actors, including arbitrary detention, enforced disappearance, trafficking, sexual violence, torture, and ill treatment.
Colville says other migrants from Sudan, Eritrea, Somalia, and Chad, including children and pregnant women, also have been detained in recent months. He says they either already have been expelled or are at imminent risk of deportation.
Now of immediate concern is the group of 24 Eritreans who are currently being held in the same Ganfuda detention center and who are believed also to be at risk of imminent deportation. On the 3rd of December, we were informed that in a pattern of mirroring the experience of the expelled Sudanese, they had been transferred to the Al-Kufra Detention Center in preparation for their deportation.
The UN High Commissioner's Office is calling on the authorities to protect the rights of all asylum seekers and migrants in Libya. It says they should investigate all claims of violations and abuse and bring perpetrators to justice and fair trials. It urges Libya to meet its obligations under international human rights law, which prohibits collective expulsions. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
You are listening to Daybreak Africa on The Voice of America. I'm James Barty in Washington. Today is Monday, December 13. Kenya celebrated its 58th Jamhuri Day yesterday, December 12, to remember the day in 1964 when Kenya gained independence from British colonial rule. Kenyan President Uhuru Kenyatta used the occasion to defend his intention to revive the Building Bridges Initiative, despite a court ruling nullifying the initiative for not following constitutional procedures. As Maureen Ojiambo reports from Nairobi, President Kenyatta said Kenya cannot survive on what he described as ethnic exclusion.
Jamhuri Day is a national holiday in Kenya celebrated on 12th of December each year. Jamhuri is a Swahili word to mean republic, and the holiday is meant to officially mark the date when Kenya became a republic on 12th of December 1964. And yesterday, Sunday, Kenya's President Uhuru Kenyatta led Kenyans in celebrating the colorful event held in Nairobi, as this will be his last Jamhuri Day celebration as president before his term ends in August 2022. Kenyatta said that Jamhuri Day is a win for the country.
The joy of December 12th is that we celebrate two critical milestones of our independence journey. And I say so because the transfer of power from the British to our founding fathers took place in three steps over a period of 18 months. The first step was achieved after the May 27th election of 1963. This election ushered in our self-rule on June the 1st of 1963, and with this step, Mzee Jomo Kenyatta became the head of government.
Despite President Kenyatta's deputy William Ruto blaming Building Bridges Initiative for the failure of the administration, President Kenyatta said that the initiative was a process that would have made Kenya more cohesive, equal, and progressive nation. Kenyatta maintained that the initiative that came after the divisive 2017 general elections meant well for the country, even though it was annulled by the courts.
I will continue to say that we need to come together and mend the crack on the wall of our nation, and this, I believe, is what necessitated the First Amendment to our Constitution. And although it encountered some legal obstacles, I say again today that BBI is just a dream deferred. One day it will happen. Because just as the country cannot survive ethnic majoritarianism and exclusion, just in the same breath, it cannot survive unfair and skewed representation.
On the other hand, Kenya's Deputy President William Ruto said that such celebrations should guarantee Kenyans a free society.
This celebration gives us as a nation, with the determination, build and secure institutions of governance, social, economic, and political institutions that will secure our current and our present, and also guarantee our future as a democratic and free society.
Former Prime Minister Raila Odinga lauded President Kenyatta's legacy.
Your Excellency, what you've done here is great. I'd asked you when you went to Namibia to go and look at what you've done. When you came back, you told me we'll do better. We'll actually come up with the best in Africa. Many of Kenyan patriots have worked here. Historians, geologists, it shows your vision for this nation, for the work that you've done that will only be recognized many years after you've left office.
The president presented state commendations to several Kenyans for outstanding service to the nation. World record holders athletes Faith Kipyegon and Peres Chepchirchir were awarded the Order of the Grand Warrior of Kenya. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Moreno Jumbo in Nairobi, Kenya.
The new deputy special representative in the UN mission in South Sudan, also known as OMES, and resident coordinator in South Sudan, says she hopes her appointment will inspire young African women and girls with regards to their own progress. Sarah Beslow Nyati of Liberia succeeds Alain Nudehu of Benin. She is a 20-year veteran in international development and humanitarian affairs, including in conflict and post-conflict settings. Until her South Sudan appointment, Beslow Nyati served as resident coordinator in Nepal. She hopes her appointment can inspire young African girls and women that they too can be promoted to positions which in the past have been seen or viewed as male-dominated.
If I were to succinctly indicate what this means to me, I would say it means that my granddaughters and the granddaughters of those who are in my age bracket right now in Liberia or in any country in Africa can have hope in relation to the progression of African women and can believe in the fact that African women with talent can be promoted through systems which are viewed as patriarchal, which have been viewed in the past as not being progressive. But the Secretary General of the United Nations has been very clear about gender equality. He's been extremely articulate about his intent to ensure that the UN resembles the countries that make up its membership. And for me, I believe that this provides much hope for young girls.
I want to come back to that topic you talk about women and representation. But let me ask first, you deputy special representative in the UN mission in South Sudan. Now, your appointment comes as implementation of South Sudan's 2018 revitalized peace agreement appears to be almost at a standstill. Can we say your appointment comes at an opportune time or a challenging time in South Sudan?
We can say neither. We cannot say anything in relation to my appointment and its timing in relation to situations in South Sudan, because I have not taken up the post in South Sudan. And until I join South Sudan, I can't speak to the issues there.
Earlier this year, you were one of the moderators of the Global Forum on Women Leadership. Let's talk about women participation for Africa. The data provided this year by the Interparliamentary Union, I think it was in February, has Rwanda leading all of Africa with 61% female participation in parliament. Much of Africa is still far below the goal of at least 50% women participation. What do you think the UN can do to raise this number?
I think for the side of the UN continues to advocate with governments, with countries, in terms of policies, in terms of systems, to ensure gender equality for us to work towards it. But this really the responsibility of the people of each of the countries. It's the responsibility of the governments of each of the countries. When you go to the polls to vote, you need to think about who you're voting for and what that means for you in terms of your rights being fulfilled and who can best fulfill your rights. And I think educating people on the role of women and the importance of women having a say in the development of their countries and their communities is very important. But ultimately, it's not only about elected positions, it's about appointed positions as well. And so heads of state need to be committed to the statements that they make, the commitments they make in relation to gender equality.
Ambassador Beslo Nyanti, thank you so much for taking the time to talk with us. Very nice.
Thank you very much, Mr. Bote. Really glad to speak with you.
Sarah Beslo Nyanti is the new Deputy Special Representative in the UN Mission in South Sudan and Resident Coordinator in South Sudan. She was speaking with us from the Liberian capital, Monrovia. Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sport with the news that the Nigerian Football Federation has terminated the contract of Super Eagles coach Gernot Rohr and appointed Ix international Augustine Iguavoen, currently its technical director, as the technical advisor on an interim basis. A statement by the NFF on Sunday said the decision to terminate the relationship with the Franco-German was reached after a virtual meeting of the NFF Executive Committee. I spoke to some sports journalists on what they make of this move by the NFF to sack Gernot Rohr barely 3 weeks before the commencement of AFCON 2021 in Cameroon.
Samson, I think the Nigeria Football Federation has taken the right decision. As a matter of fact, this decision should have been taken earlier than now. It's long overdue. The fact remains that the Super Eagles has no direction. They have no style, and they have no sense of purpose. Nobody can tell you the kind of identity that the Nigerian national team has.
The Nations Cup is some weeks away. If you knew that you have it in mind to relieve Gernot Rohr of his appointment, I don't see the sense in not making a proper plan on the other hand.
I don't see what impact Iguavoen will make. I don't even believe in his technical competence. I think that this action is quite unnecessary given the timing. It's too little too late as far as I'm concerned.
Cameroon coach Antonio Concercio has named a provisional squad for next month's Total African Cup of Nations Cameroon 2021. Concercio released the 40-man list on Friday, officially launching the indomitable Lions' quest for his sixth crown on home soil. Elsewhere, Gabon's coach Tom Sinfeld announced his provisional 40-man squad to begin preparations towards next month's African Cup of Nations Cameroon 2021. The Belgian will trim his squad to 28 players before the start of the tournament on the 9th of January 2022 in Cameroon. Staying with football news, Congo Football Association FECOFOOT has withdrawn their national team from FIFA Under-20 Women's World Cup qualifiers. After Nigeria's 4-0 victory against Congo in Brazzaville, the return leg was scheduled for the 17th of December 2021 in Lagos. In a correspondence to CAF, FECOFOOT expressed the inability of Congo to take part in the next match due to travel challenges. Therefore, the match is cancelled and Nigeria automatically qualified for the next round. The president of Liberia, George Weah, has expressed great excitement over the news of the victory of football legend Samuel Eto'o, who won a keenly contested election to become the president of the Cameroon Football Federation at the weekend. The Liberian president expressed hope that Eto'o's vast knowledge of the game will be used to effect change in the way football is run in Cameroon and Africa as a whole. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, December 13th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Colotti and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Butte in Washington wishing you will have a great week.